nazipata najishika tama ikiwa sinawe. Kipenzi cha roho yangu kila kuchako, nazipata najishika tama ikiwa sinawe. Kipenzi cha roho yangu, siku ya kwanza nilipokuona, roho yangu ulinipokonya, kichwa changu ukanikoroga, baby. Nilibaki nikikusorora huku muda ukizidi kusonga, ikabidi basi nimebonga. Girl, you're the apple of my eye, you shoot into my pie, and I never wanna let you go. Girl, you're the apple of my eye, the reason why I smile, baby. Girl, you're the apple of my eye, you shoot into my pie, and I never wanna let you go. Girl, you're the apple of my eye, the reason why I smile, baby. Down the aisle, I want to be the one you say I do too, and I'm the one for you. And when your favorite song plays, I will put on my dancing shoes, and baby we will dance away with the lights down low. And we will dance in the middle, sweet as lucky, baby we can even tango. Sing a song, baby, let me make you happy. Na nikupende kishenzi. Baby, we can even tangle. Sing a song, baby, let me make you happy. Nani kupele kishenzi. Kila kuchako, najipata najishika tama ikiwa sinawe. Kipenzi cha roho yangu, kila kuchako, najipata najishika tama ikiwa sinawe.